genda tulina kukowa bino byetubaga mpalya mukaso nnyo bibayamba guwa magezi bitwale yandibanga bikukowa naye tusaba mumanye nti byebitunywerezo obufumbo yandibanga bikukowa naye tusaba mumanye nti byebitunywerezo obufumbo anafumbwa tawuliriza obugambo gambo sebunnyabo abeera mukakamu nnyo okukuuma ekitiibwa kyamakage bannanga abeera mwesigwa bulijjo engambo tezimutebula abeera mukakamu abeera mugumu asigala ku mulamwa tawuliriza ngambo anafumbwa tawuliriza obugambo gambo sebunnyabo abeera mukakamu nnyo okukuuma ekitiibwa kyamakage bannanga abeera mwesigwa bulijjo engambo tezimutebula abeera mukakamu abeera mugumu asigala ku mulamwa tawuliriza ngambo
Chumba